Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale Amerika wixata qabeyanga jumaatat galgala keessa saalama folakka jalqabeyanga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishanif soddomi tokorat Washington DC rakadabar su sagantafan oromo amma jalqaba Aggeeffatoota keenya gama raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan bakka jirtan maratti nagaan keenya sanaa dhaqqabu attam ooltan kamisa hagayya 26 bara 2021 keessummeessituun keessanirraa antuu jubee horaati. Yaman keessaa uummanni kurna kumaan lakkaa'amu qe'ee ofiirraa godaanee qarqara afaan beelaa jiraachuu tokkummaan mootummootaa akeekkachiiseera gabaasa oduu boodaati. Oromiyaa keessaa bakkaawwan tuuristiin daawwatan jiraatanis hangas akka hin daawwatamintu gabaafamee qophii addaa gara boodaa dhiyeessinu qabna. Naannolee Oromiyaaf gambeelli weerara vaayirasii koronaa marsaa sadaffaa ittisuuf qophee ta'u biiroleen fayyaa naannoo kanaa beeksisaniiru qophii fayyaa keessatti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasaa Har'aa Nigusuu Taamiree Tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara bafaqaaduttan isin dabarsa.
Achama harka fuune amma oduu har'aaf qabnu isin dhageessisna. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa sarbiinsa mirga namoomaa bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti uumameera jedhame koree qoratu akka ergee beeksisee jira. Magaala Dabra Taabor keessattis maatii tokko irratti ajjechaa raawwatames mirkaneeffachuu isaa komishinichi ibseera. Ibsa komishinichi fuula masaritii isaa irratti barreesse waabeeffachuudhaan gabaasni mallaskaachuu amma erge akka ibsetti koreen komishinichi bobbaasuudhaaf deemu ajjecha saamichaa fi namootan qe'ee isaanii irraa buqqisuu irratti qorannoo taasisa. Agaya 13 bara 2013 meeshaa waraanaa ulfaataa gareen adda bilisummaa saba Tigraay TPLF darbateera jedhameen namootan nagaa lubbuun isaanii darbes addaan baafachuu isaa komishinichi ibsuun isaa gabaasameera. Akkuma kanaan balaa kanaan namoonni lubbuun isaanii darbe Wuddee Walee, Issuu Baaloo Dires, Addis Alam Dires, Dr. Salkaalem Diresii fi daa'ima ji'a afurii Amal Dires akka ta'anii fi namootan kireeffatanii jiraachaa turan lamas qaama isaanii irratti miidhaan akka ga'e komishinichi beeksiseera. Walwaraansichi amma babal'achaa deemetti miidhaan namootan irra gahuus babal'achaa waan deemaa jiruuf gareen walwaraanan hunduu namootan nagaa irratti balaa geessisuu irraa akka of eeggannoo taasisan komishinichi waamicha atattamaa gochuu isaa gabaasni mallaskaachuu ammaa ibseera. Zoonii Gondar Kibbaa aanaa faaxaa keessatti dhukaasa loltoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay taasisan jedhameen dubartii ulfaa tokko dabalatee lubbuun namootan soddomaa darbuu isaa bulchaan aanaa sanaa ibsuu isaanii gabaasni Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa ergite ibseera. Bulchaan aanaa faarxaa obbo Wulataa Ugeeraa Warqee akka jedhanitti hidhattoonni TPLF yemmuu naannoo sana keessa turanitti namootan nagaa ajjeesuu isaaniitii fi qabeenya barbadeessuu isaanii ibsaniiru. Dubbii himaan garee humnoota Tigraay jedhee of waamu torban darbe ibsa VOA'dhaaf kennaniin dhaabbanni isaanii namootan nagaa yookaan sibiilota irratti akka haleellaa hin raawwanne himuun isaanii hin yaadatama. Erga walwaraansi amma deemaa jiru Tigraay keessatti jalqabame as namoonni nagaan akka miidhamaa jiranu daayireektarri walquunnamtii dhaaba baqattoota addunyaa Rifiyuujii Intarnaashinaal Saaraa Sheefer ibsaniiru. Akka ibsichi jedhetti sababa walloliinsa kanaatiin namoonni miiliyoonii 2 fi qabxii 2 qe'ee isaaniirra buqqa'aniiru. Namoonni miiliyoonii 1 ta'an immoo beelaaf saaxilamaniiru. Namootan kana keessaa dubartoonnii fi ijoolleewwan durbaa miidhaa saalaatii fi akka saaxilamaa jiran ibsi kun himeera. Keessumaa immoo hir'inni wanneen jireenyaaf barbaachisaa ta'an uumamuu isaatii fi gargaarsi namoomaa akka hin qaqqabne taasifamuudhaan dubartoota mataawwan maatii ta'an miidhaa quunnamtii saalaatiif jechuudhaan raawwatamuuf akka isaan saaxilaa jiru ibsi kun himeera. Okkorri kun kan dubartoota irratti raawwachaa jiru hanga'oota mootummaatii fi hojjettoota gargaarsa namoomaatiin akka ta'e ibsi Rifiyuujii Intarnaashinaal kun hubachiiseera. Kun sagalee raadiyoo Ameerikaati. Akka ministeerni ittisaa Yuunaayitid Isteet yookiin Pentaagoon ibsetti buufata xiyyaaraa Kaabul biratti balaa boombii qaqqabeen miidhaan namootaa fi qabeenya irratti gahuun isaa beeksise. Dubbiimaan Pentaagoon Joon Kerbii kamisa har'aa balbala buufata xiyyaaraa Abee jedhamu irratti balaan boombii kun akka uumame ibsaniiru. Oggantoonni Taalibaan namni balleessee of balleessuudhaa fi of qopheessee boombii hidhatee of irratti dhoosuu isaatiif namootan hedduu irratti miidhaan ga'uu isaa VOA'tti himaniiru. Akka maddiileen sabaatinsaa dabalanii jedhanitti boombiin lammataa naannoo hoteela Baaroon jedhamu irraa meetirii 200 irratti dhoowuu isaa himaniiru. Balaa kana geessisuu isaatii fi gareen itti gaafatamummaa fudhate ammammaatti hin jiru. Karaa biraatiin haleellaan shororkeessitoota waan taasifamuu danda'uu fi namoonni biyya Afgaanistaanii bahuudhaa fi naannoo buufata xiyyaaraa Kaabulitti bakka lubbuu isaanii baraaruu danda'anutti akka socho'an biyyoottan lixaa kamisa har'aa akeekichiisaniiru. Embaasii Yuunaayitid Isteetsi Kaabuliin jiru akka jedhetti naannoo buufata xiyyaaraa sanarratti waan sodaan jiruuf lammiileen Yuunaayitid Isteetsi dhuunfaadhaan bakka bu'aa embaasii irraa qajeeltamni kennanuuf malee akka balbala buufata xiyyaaraatti hin siqne akeekkachiisaniiru. Keessuma namoottan naannoo balbala buufata xiyyaaraa karaa lixaa, karaa kaabaa fi balbala abbee jedhamee beekamu jiran akka atattamaan bakka sana gad lakkisanii deemanu embaasichi hubachiisee ture. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu asumatti raawwata. Qophiilee keenya hafanii wajjiniin nagaan tura.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummoota uummanni kurna kumaan lakkaa'amu Yemen kaaba Marib keessa biyya ofii keessatti qeerraa godaane haala hamtuu yeroo tokko tokkos lubbuuf sodaachisu keessa jiraatu jechuun Liisaa Shlaayin Jeneevaarraa gabaasteetti. Magaalaa Mariib to'achuuf lolli riphxee loltoota haa'otiif humnoota mootummaa gidduutti geggeeffamu uummata siiviiliirraan miidhaa guddaa geessisee jira. Jaarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummoota eenya gamaagama geggeesseen gandeen baqattoota 1,190,000 tilmaamamu keessummeessan akkaan muddamanii tajaajila fedhii bu'uuraa guutuun qaban. Dubbiimtuun UNHCR Akaateriinii Kitiidii akka jedhanitti bishaan qulqulluu, manneen fincaanii, elektirikii fi keellaaleen eegumsa fayyaa kan kana fakkaatantu itti hanqata.
Only 21% of residents are reachable by aid organizations due to the prevailing insecurity.
Sababa sabatiin sin jiraanneef buqqaatota 21% qofaatu jaarmeen gargaarsaa isaan dhaqqabu. Buqqaatonni kun 80% kanneen ta'an dubartootaa fi ijoolleedha. Qubsumni murtaa'aa waan ta'eef jecha namni humnaa ol walitti tuucha'ee jiraachuu kanaan kan dararaman isaanii tajaajila bu'uuraa kan akka mana fincaaniif bishaanii hin qabani jedhan. Walwaraansi waggoota 6 oliif ture uummata 4,000,000 qe'ee ofiirraa buqqaase. Kutaan Marib uummata kana nuusa akka ta'u keessummeessa. Kitiidiin akka jedhanitti naannoo sabatiin sitti hanqatu kana keessatti walitti bu'iinsi waraanaa dhugaasni qawweef haleellaan samiirraan raawwatamu waggaa kan uummata 24,000 ta'an haaraa qe'ee ofiirraa akka buqqaaniif sababaa ta'e. Waltaalee magaalaa keessaaf qubsuma kasirnaa hin ta'in 150 keessa qubatanii jiru ka jedhan Kitiidiin naannoleen kun namni akkaan waan itti heddummaateef namoota akkaan saaxilamoo ta'aniif gargaarsa xiqqoollee dhiyeessuun danda'an jedhan.
Their shelters are inadequate and many have been further damaged by recent floods and fire incidents due to open fire cooking.
Qubsumni jiru ga'aa miti. Hedduun isaanii balaa lolaaf sababaa alatti bobeeffataniif balaa ibiddaa dhiyeenya mudateen miidhaan irra ga'ee jira. Qabeenyaa xiqqoo jiru waliin maatiiwwan qe'ee ofiirraa buqqaan uffata halkaniif laastikarraa qubsuma tolfachuuf dirqamaniiru jedhan. UNHCR gareeleen wal fincilan gargaarsi lubbuu oolchuu haala amansiisaadhaan qubsuma baqattoota akka dhaqqabu daandii akka saaqan waamicha dabarsee jira. Tokkummaan mootummootaa Yemen kan uummanni 5,000,000 ta'u qarqara afaan beelaa jiru keessa jiraatu rakkoo namoomaa hamaa kan addunyaa kanaatu isa mudate jedhee jira. Raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Halkan guyyaa suman yaada simadee kan biraas ma'aala qaba. Sima de adulu.
రేడియో సగలే అమెరికా సగంతా అఫాన్ ఒరోమోతి అమ్మమ్మో గర కొప్పిత్తాను చేన నాన్నో ఒరోమియా కేస బక్క వండా వన్నా టూరిస్టీ హెడ్డున్ జిరాతనిస్ బాయే సాని కదావతమన్ అక్కహింతైన్ దుబ్బత బీరోన్ ఆదాఫ్ టూరిజమీ ఒరోమియా ఇత్తానా హోగ్గనాం బీరో ఆదాఫ్ టూరిజమీ ఒరోమియా ఒబ్బుహుండే కబ్బద బీరోన్ సాని ሃለ ከነ ጅጅሩ ፎጅታ ጅራጀቹን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፍፍሰኒሩ ናኑ ኦሮሚያ ከሰ ከነን ጅራን በከወነ ዳዳ ቱሪስቶ ተዳወቺ ሱረት ከነን ቦባአንስ ቀበኛን ቱሪዝሚና ንቻ ከሰ ጅሩ በክስ ፈሙ አቡን ሃንቀነ ከብሮ ተኡ ሂማኒ ሞቱማ ናኑ ከነ ስረይሱ ቀባጀ ገመብራን ቀበኛ ቱሪዝሚ ኦሮሚያ በክስ ሱፍ ከሁንዳይ ኮሚሽንን ቱሪዝሚ ኦሮሚያ ከነ ጉቱፍ ከኢሜ ሆጅታ ጅሩ ተኡ ዱበታ ገልሞዳውት ገባሲ
ሸለማ ኡልፋታ አባ ዳበተ ቱሪስቶታ ኦሮሚያ ዳወታን ገርጋሮፊ ዳወቺ ሱቶኮቲ ወጂ ቱሪስቶታ ከሱሜሱ ከነከሳ ገና ኩደጃፍ ከቱሪ ሸለማን ናኖ ኦሮሚያ ከሰቲ በከያ ወደ ቱሪዝም የዱንጅራቱሲ ከንቱሪስቶታን በረጋሜ ዳወታ ሙገሩ ሙራሳ አጅዳ አከሸለማን ጀዱቲ ኦሮሚያ ከሳ ፓርኪንግ ጋርን ባሌ አልቲ ሱማለፋ ገርገራ ሱለቅንጣማ ኦሮሚያ ከሰቀጣ ሙሩ ከስጅሩፊ አረዋንኪ በግዱ ገለሳ ኦሮሚያ አከሱማሲሞ ገዳሚ ወኒፊ ማነቲነ መንታገነ ፈጎቀበን ከንካባ ኦሮሚያ ከስጅረን በከ ቱሪስቶን ኦሮሚያ ከሳ ዳወተኒዳ
ቱሪዝየና ኮቤካሙ ዲያ አላት ደክሱ ቀብዳ ኦሮሚያንሞ አስኬሳ ሬሌቲቭሊ አከካባ አስኬባ ዮ አዳምባ ፈላልከ definition that hydrogen motu manes kan hojcha bae especially nano north south kanrat kan hojcha bae kanafu oromian tourism destination ishin qablu promote manin gonefi gurugras ndendey wan kanatef index on destination ishi oromia bayeda adan destination ida geography injira dimension bosona juro kunikun destination da ama fakenya destination ratti tourism commission ne oromia kan hojete manalato de geche jira de baka bayeda tojetera wantanam ajajizu kan ngidi ya tourismin nitreta kun abete garo gaja tam motobatin dinta hasama garu kanisan ero de ratin ojeten nan ero gababa kisat je sagalet moje kun nitamara tojeten ero kana kana gar shi todora tojeten ejrate oromian baye destination sa ka gurguru modendo tourismin leg madegade gudda akate wodanda wagar shi chechuda kana fu malifi inda wanne kan jedo fi ga debin gababa ni wanta iratno jelle
shallaman da balata yo dubbatu bakke wana wata tourism kana diyenyetti bakki da wato ni bokotan kana kaloji fi hotela jiraachu dabun darbes buura lemmi soma akadaandi dabamunis rakko birati jeda obonde kabbade itana ogana biro adafi tourism oromiyati dugatti oromiyan bakka da wanna folu baaye qabdi je chandubbatu
oromiyani kabenya wata tourism gosa heddo da kan shin kabdu basically kabenya tourism kan jenu kabenya uma maafi kabenya adafi lachu danu kabenya gurguddawon heddo to jira oromiya kessa garren bali dabalate dreshe kusain holkas sofmar warrenda naman kun asgara giddu galesa kanatis malka kun turresan kun kofti warra sararka dunyat tentative list UNESCO kessa jirani kanen bros ga kabenya heddo da kan isan jiran pinchawon e fudane taum salafa garren gusana UNESCO dani biosphere jalame kaba me kanaka yayo gusala mani nu baye kam gama ada tinis ofdan kabenya wada tourism tif olu heddo da andru sirna gada ke satwa baye ka sudan denya serum sirnum jolar ka fudisa gada ba liga gefom kunu da wada tourism gutta ta kutau danda rech barabaran yero la makabaj nukunis kabenya ada tourism da folu ballatu jira chu da kanaf kabenya gurgudda tu jira nanu kenya kes
obonden bakke wana wada touristikan nen eran kesa sababum rasti qofti da wata manifis akasetti ibsu
hawatoni tourism nanu kenya kes jirani fikan brawl brakab ne gafalal misoma wal kabati sarka barbada mutti misomu da burran namni akada wata taan turre kana alas mu kabenya makabnu kana yu basni gurguru beksi surat ojino jeta mazure la fa ba kana rakanke touristi ni flow touristi akabiyat jurolal gar khaba ta kadufa juru be kama garum khaba qofa mi kanda wata mazur nanon kibada wata mazura atika zwa gudatu nanon kenya tis la kosa masika se kun salpa miti foyense ro dadat godamen oji dadda oji be exercise promotion goda mazurun ya touristi tikatus dabalad fejra ichu gaanam ni tren amalu ma godate tuma yero amma kana kanda wata mazuru khaba khaba godam of course figari akawli galata kabiyat juru yofdanne nanu amara nanu tigray kusmas nanu romia fi kibbi wandu aduba ne kan sanjrani kana kofamiti akana nanu kenya tof banne ma yaisa touristi biya alati ni wanta ma kajru kumale yaisa touristi biya kesa tin mo romia sadar ka dwara kan shinar gamtechu
kibrosen nagash ogesa tourism fi egum samba akasumas commission tourism romiati director imisoma tourismiti annis ka beni tourism yoromi heddu te ya dojiru akkamalu misomu dabune fi beksifamu dabun bakke wan kana dawatto tamale hambisera ajada
kanan druste e ogodda darban ku ani fi digdamman ku shanin darbaratti gaino nannon kinya gama contributioni tourismi isu perratti godu bayeti gasore kurimo sababa dadda kasu ndendama sababa sirritti beksu wanratti no chesamnefi destinationoni wanif mijawanin tanefi kan governmental structure li mijawanin tanefi sababa dadda kasu ndendama garu tikazure ega wega adarbe rakase ti fanada tourism oromia kana gudisu daf kenemir rakase especially ega commission tourism ra hunda woni kuti kujira ma filejira oromian etiopia kana ratti influence kutta fidajerti it oromian qabenyi fi qabdumara gar marketitti gar gabatti fidu tendendese yirti amma sadarkani durani qabnu fi amma ajru adadda namonni adadda biye kesa jirani fi biya la jira oromian qabenya kana qaddi hanga jedamutti qabenya qabnu mara befi sudani fi guddi sudaf gar gabatti basu dendenyira visit oromia ra kase commission chukuni oji adadda gama promotion marketing fi partnership research ratti tiyefanna gudda kana ojisawan jiru fi for yins gudajira jijira majira jede yada gara fulduratimmo tourismin holji woloti namni mutuma jala jirufi namni private jala jirumara walitikin dahi kan hujjata mufi collaboration addate wanbar badufi oromiyani top 5 destination in Ethiopia jada me mission to kamera sunimmo milkainsa gudan fi jede yada
hankina gama hawata tourismi oromia kanan bisuf jada kabrosan motumannan no oromia commissioni tourismi oromia onde sui fomse amma commissioni cisi bakke wana wato oromian qabdu gama media len kesuma interneti fi sabai male awasa adda dambek sajira jade obbonde kabbade itti aanaan hoogganaa biiroo aadaa fi tuurizimii oromiyaas biiroon isaanii bakkeewwan hawwata tuurizimii oromiyaa hedduu misoomsuun lakkoofsa tuuristoota gara oromiyaa dhufanii dabaluuf akka hojjetaa jiru himan. Obbondeen akka fakkeenyaatti misooma tuurizimii yeroo wancii irratti hojjetamaa jiru kaganna tokko booda xumurama jedhame akka fakkeenyaatti kaasanii isa malees warri kaan karoora tuurizimiif qophaa'e kaganna kuranii keessatti hojjetamuuf jiru jechaan raadiyoo sagalee ameerikaaf dubbatanii jiru. Naannoon Oromiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2013 kana qofaa keessa turistoonni biyya alaa 1,000 takkaa olii fi ka biyya keessaa miiloona lamaa ol akka Oromiyaa daawwatan hime isaanirraas qarshiin biiloona 2.5 argamu ifoomsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adama.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannolee Oromiyaaf Gambeella keessatti weerara COVID-19 marsaa sadaffaa dursanii ittisuudhaaf qophaa'u isaanii biiroleen fayyaa naannolee lamaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Itti gaafatamaan daayirektoreetii Balaa Tasaa fayyaa hawaasaaf qorannoo fayyaa naannoo Oromiyaa obbo Gammachuu Shuumii Oromiyaa keessatti weerarri COVID-19 marsaa sadaffaa naannoo keenyatti ka'uu dhabuu adda baafachuuf qorannoon taasifamaa jira jedhanii ittisuufis qophii taasisaa akka jiran dubbatan. Haaluma wal fakkaatuun hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Gambeellaa obbo Ruut Gaatwich tibbana namoonni 8 COVID-19 qabamuu isaanii eeranii weeraricha dursanii ittisuuf hubannoo hawaasaaf kennaa jirraa jedhan. Hojii geggeessaan hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee Dr. Taarikuu Taaddasee dagannaan hawaasa biraa mul'atu kan gatii nama baasisu waan ta'eef of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jedhan jechuun dhaamsaaf gorsa dabarsaniiru. Naakoro malkaatu amburraa gabaase.
Weerarri vaayirasii koronaa dambalii sadaffaa jedhamee waamamu bifa rifaasisaa ta'een dabalaa dhufuusaati. Ibsa guyyuu ministeerri fayyaa fi inistituutiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa waliin baasan kan mul'isu. Akka fakkeenyaattis kaleessa qofaa lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii qorannoon vaayirasii koronaa namoota irratti adeemsifame 10,804 keessaa namootni 2,095 COVID-19 qabamuu isaaniitiif ibsichi kan mul'isu. Lakkoofsi kun ammoo erga ji'oota muraasaa as lakkoofsa isa guddaa ta'uudha kan himame. Haalli weerara vaayirasii koronaa dambalii sadaffaa jedhamuudhaan waamamu kun naannolee tokko tokko keessatti maal akka fakkaatu iyyaafanneerra. Biiroo eegumsa fayyaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaan daayirektoreetii Balaa Tasaa fayyaa hawaasaa fi qorannoo fayyaa obbo Gammachuu Shuumii akkas jedhu. Fakkaatuun hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa naannoo Gambeellaa obbo Ruut Gaatwich tamsa'inni weerara COVID-19 dabalaa jira jechuun tamsa'ina kana dhaabuudhaaf hojjetaa jirraa waan jedhan kunuutti. Meeshaalee wal'aansa fayyaa guutuu wal qabatee humna namaa qopheessuudhaan wal qabatee hojii hedduu hojjanneerra. Ga'umsa humna namaa sana fooyyeessuu irratti garuu wantoonni gara fuulduraatti hojjannus jiru. Humna namaa qabaachuu hojjennu akkasumas bakka yaalii qopheessuu hojii wal qabatee meeshaa wal'aansa fayyaa kan makaanikaal veentileetara jedhamurraan kan hafe waan hundumaa guunneerra jechuun ni danda'ama jedhan. Obbo Shuumiin naannoo Oromiyaa keessatti marsaa sadaffaan weerarri COVID-19 argamuuf dhabuu ilaalchisee qorannoon adeemsifamaa jiraa erga jedhanii booda eeggannoowwan taasifamuu akka qaban dhaamanii jiru. Haala vaayirasii saaraa bifa jijjiirrata jedhaniis akkas jedhanii jiru.
Koronaa vaayirasiin kun vaayirasii hedduudha kan qabu. Ittiin keessatti vaayirasoonni kanaan dura keessattu kan beekaman alfaa beektaa kan jedhama kan kanaan dura beekamanidha. Yeroo ammaa kana garuu yoo taasisa hedduu saa ta'u biyyoota garaagaraa yeroo ammaa kana dhibeen kun keessatti babal'achaa jiru. Vaayirasii haaraa daltaa kan jedhamu kan jalqaba biyya hindii keessatti adda bahee biyyoota hedduus kan ወዳትረ ከስመስ አፍሪካ ኪፖስ ቹረንዴ መካፍታ ከንታን አፍሪካ ወጣከ ከኔ ጋንዳ ቹረንዴ መሳንከም ግዴ ኮማሊፊ ሪሲን ደልሳ ጉደም ኩኒ ሪሲን ከናን ድረስ ከነብረ አንድ ከተፈን ሰው ካን ጉባቲ ካን ጉባቲ ከከለም ሲን ካለ ባንቲ ሲ ለከኝ ሰጣ ኩስታ ወንቶን ከተማ ተከንታ ጋዳ ሲ ሸኪን ተቁጥቁ ተንተ ተቁጥቁራ አመላም ጁራ ካሜቴች እኒ አጥበየ የሮሳት ሐዋሳት
ናኑ ጋምቢላ ከሰትስ ቲባነ ነሙኒ ሰዴት ኮቪድ-19 ቀበሙ ሳኒ ከንዱበተን ኦቦ ሩት ጋትዊች ወይረረ ቫይረስ ኮሮና መርሳ ሰደፋ ዱርሰኒ ትሱዳፍ ሆጂጋ ፈታጀለኒ ጅሩ
እንግዲህ የነበሩ ስራዎች እንደገና በአዲስ መልክ የማስጀመርና ኬዞች ይመፈለክ ላብራቶሪ ቴስት የማድረግ
ይጋን ሆጂ ወንድሯን ሁጀ ተማትረን ቢፋራቲን ጀልቀብሲሱ ወጅ ወልቀበቴ መለቶሌ ዲቤ ቫይረስ ኮሮና ለሞታ ጋር ሲሰምበርባዱ ላብራቶሪ ኮፔሱ በከያሊ ኮፔሱፊ ሐዋሳዊ ኮቪድ-19 ቁለሰገሊ በርሲሱ ወጅውል ቀፈቴው ተታጅራ ቆደ ፍረቶተ ዲምፈያ ከነረት ኖጅን ወጅተን ወጅንስ ወሊገሌው ተታጅራ ሰበምኒሳ ወይረሪ መርሳ ሰደፋ ከን መርሳ ለምፋፊ መርሳ ተቁፋ ጫላ ኡባቲ ጌሱ ደንዳ ጀንዴዋን ሱዳኑፍ ከናፍ ሆጂባ የኑጋፈታ ጀአን ወጅገጌሳን ሆስፒታል ስፔሻላይዝድ ነቀምቴ ዶክተር ታሪኩ ታደሰ ሐለ ደገኖ ሐዋ ሰብረት ሙለታ ጀአን አክስቲቭ ሰኒጅሩ
ምትሰኩም ሆስፒታል ለገኛት ወካንሞ አኩሞ ከሰከለት ቢሮ ፈያውን ያራከን ለሜጅሩኒ ቢሮ ማካነ ፖፒን ሆስፒታል ተ እንደ ሆስፒታል ሲፈማጀራ አመግዱ ከና ከሰቱ ቢፋዳቲኒ ኡታን አደበይ ቆባይ እነሆኒ ያሊ ኢሰካምትራ ሰርከታ ያሊ ኡሰተወሊ ገላ ሰርከታ ካን ኮቪድ ኢሰካርገ ጁረንዳ ነት ኮፒን ዳስ ፈማጅራ አተው መለ ኮፒኒ አማ ኢሰማርሳ ዱራራን አደት ዋንት ጉዳፍ ዋንት ጀማን ከምብራጅራ ትዋቱስ ዩትና ተትናቴ ነምኒ ከመዩ ኢዶ መጅሩ አባተ ከተ ጅሩ ከሰት ሴንትሪ አፍካዱራራ ፎይ ኤ ሴንትሪ ተኮ ከሰት ሴንትሪ ማርገተ ከተ ያለ ሞቀደንዶ አማ ኮፒን ዳስ ፈማጅራ ዱስካን መግዱ ገሌስ ጎደኔ ኮፒ ማታኬኛ ጎዳጅራ ዲሮን ፈያስ ካን ረጥሪ ከሰደረጋራ ታይታጅራ ኢጋ ሐዋሲ አማ ከንከራንዱራ ረው ደገቹረ ኦከተኒኒ ደሙረ ኦቱደመቀኒ ፈይከተኒ ባዬ ጋሪ አማዋን ያደሳብ ጉዳ ደጀኔ ሶዳኑ ንጭኬሳ ኦጌሲማቲ ጎረታ አመተ የተላሊ ፍራቴጅራ ኬሰት ሰጥፎ ይገቹን ጋሪዳ ገሩ ሐዋሲ አላው ፈይከቻን ድሩዋንቴስ ዮቱም ሲ አዋታ አለራ ኬሰት ደግስ ወለት ፍራቴጅራ ደራ ካላሴ ኬሶስ ተላ ቆፈቲ ገና ጎቹ ፍኬሶስ ተላ ቆፈቲ ያሊከኑኒ አዋት በራሩን ደንደዋንቴስ ሐዋሲስ ከልቤቲ ወኦፍ ይገና ሳጭምሴ ማቲሻ ይወይከቴ
ናኖ ሮሚያ ኬሰት ያንጋማት ነሞትኒ ኩማፍርተማፍ ኢበጃፍ ቶርባተ መጫለን ኮቪድ-19 ቁለሰገሊን ከንቀበመኒ ቱረን የሙተው ኢሳን ኬሳ ነሞኒ ኢበጃፍ ቁለጃ ልቡ ኢሳኒ ደበኒ ጅሩ ነሞኒ ኢበሰደቲፍ ቶርባተሚ ለማሞ የሮአማ ከነው ላንሰፈያ አርገታ ጅሩ ኢሳን ኬሳ ነሞትኒ ሶዶሚ ቶኩታን ከንኩብችት ጭሚጀቹን ኦቦገመቹን ዱበተኒ ጅሩ ናኖ ጋምቢላ ኬሰትስ አንጋማ ነሞኒ ኩመቶኩፍ ኢበሰኒፍ ድደመታን ኮቪድ-19 ቁለሰገሊን ቀበሙ ኢሳኒ ቆረኖ ሳሙዳ ታስፈሜን በካሜራ ከንጀደን ኦቦሩት ጋትዊች ኢሳን ኬሳ አንጋማ ነሞትኒ ድግደሚ ጃታን ልቡ ሳኒ ደቡ ቤክሰኒ ጅሩ ገባሰ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ገልገለ ኬሳ ሳላማ ፎለካ ጀልቀበይ አንገሳ ሰዲት ሜትር ባንድ ድግደሚ ለማዮካን ኪሎሄርዚ ኩሙ ቁለሰዲፍ ድበቶርባፍ ጃታሚ ሸነረት ሜትር ባንድ ዲግደሚሽን ዮካን ኪሎሄርዚ ኩመኩ ዳላማፍ አፍርተመረት ተከሱመስ ሜትር ባንድ ሶዶሚ ተኩ ዮካን ኪሎሄርዚ ኩመኩ ዳላማፍ ኢባፍሪፍ ሰዴ ተሚሽነረት ዊጣታ አንገጅማታት ቆጵ አፋን ኦሮሞቲን ደበርስ አስራት ራወታ ቆጵ ቦሪቲን ወልት ዴብና ነጋት ብላ አም ሰገንታ አፋን አማራት ተፉፍ